Ensimbi obukadde 475 ze zaaleetebwa abantu ba Kabaka mu nteekateeka ya laadiyo ya Kabaka ey'ekyeggulo ekya Kalisoliso ddiina 225 okuzimba ekifo awajjanjabirwa abagudde ku bubenje mu ddwaliro ly'enkozi ku luguudo lw'e Masaka. Bw'abadde akwasibwa ensimbi zino okupamba Namikago Mbulange Mmengo, Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye bannansi okuyita obulungi mu nnaku zino nga bakozesa bulungi enguudo bagoberera amateeka n'okwewala ettamiiro.
Ssekukkulu lwe lunaku olusinga okukuzibwa mu Uganda ndowooza ne mu nsi yonna. Ebyamasanyu tubeeramu na bingi era abantu batambula okubeera n'abaagalwa baabwe yonna gye babeera. Essanyu kye kimu ku bintu ebisinga okutwerabiza obuvunaanyizibwa bwaffe. Abantu bangi bw'asanyuka afuna olugabangulo n'agaba n'ebyatandikabye olw'essanyu limu libubi. Ayinza okusonyiwa eyazza ogwa Nnaggomola ng'asanyuse, ayinza n'okwerabira okukuuma obulamu bwe olw'essanyu. Era mu biseera bya Ssekukkulu abantu bacakala nnyo. Kawenje ono gwe mulaba tava ku mpewo nga tanatukubiriza kugenda ku Nabukabo Sandy Beach. Oba naye nje mpita y'okukonda bibi baayo, abantu banywa omwenge. Kakati omwenge gutwerabiza okufa ne tuvuga endiima, mmotoka ne zitutta, ne tugenda ne mu mbeera eziyinza otusiiga siriimu olw'amasanyu.
Katikkiro era asabye abaami n'abakyala okwewala ettamiiro mu nnaku enkulu kubanga lyandivaako obutabanguko mu maka okweyongera n'amaka okusattulukuka. Ku lwa ssentebe w'ekyeggulo kya Kalisoliso mu myoko wookubiri owa Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa ng'akiikiriddwa mu Narotary Jane Kabugo agambye nti enteekateeka y'okufuna ensimbi ezigenda okugula ebyuma ebinasibwa mu ddwaliro ery'enkozi wetwogerera ziwedde.
Bannarotary mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omulimu guno twagutandika dda naye mmanyi nti Rotary eggusa ensonga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala nga tukubirizibwa Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa tusobodde okwatira awamu ne tusobola okutambuza ensonga eno. Rotary eyongeddemu amaanyi, twatandise ssebo okuwandiika gye tuyita Global Grant egenda okwikwipinga hospital, era ng'abankozi hospital bamaze ddotuwa olukalala lwa buli kintu kyonna ekyetaagisa.
Omukungu Soro Meruyombo okulwa boodi ya laadiyo ya Kabaka Kyabbasa yeebazza abavujjirizi bonna abawagidde enteekateeka ey'okuzimba ekifo awajjanjabirwa abagudde ku bubenje.
Twebaza abantu bonna gye bali abawaayo kubanga akabenje kalinga kufa, tekasooka kugamba nti ekyo ejja kufa. Okeera ku makya omukyala oba abaana n'obasiibula ng'omanyi bagenda kudda, naye oba oli awo akasimu ne katuuka nti omanyi omwagalawo asirikidde wali. Kale fenna tusobola okukuwa ku kabenje, era twebaza nnyo abarotale kubanga ekyo kibali mu musaayi eky'okuyamba. Bannamikago abeegasse ku nsonga eno MTN Centenary Bank nayo gyempeerereza, bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. CBS omulanga tujja kwongera ogukuba ogutakungula abantu okutegeera obuvunaanyizibwa ne bwoba otambuza bigere oba okukuuma obulamu bugwe ng'omuntu ate n'abalala.
Senkulu wa CBSFM omukungu Michael Kawuya Mwebe yeebazza boodi ya Kabaka, boodi ya CBSFM ekiikiriddwa omukungu Solo Menaseje, Bannarotary, MTN Uganda, Centenary Bank n'abavujjirizi abalala olw'okuwagira ekyeggulo kino.
CBS etandiseewo empuliziganya ng'eyita mu nteekateeka ez'enkulaakulana ez'enjawulo nga teweereza buweereza mu studio naye n'etuuka mu muntu wa wansi n'omuntu wa wansi ate n'ayamba okusitula erinnya ly'ekitongole n'okutuukiriza ebigendererwa. N'ekirala, tufuba nnyo okulaba mu bukulembeze wa CBS nti tufa nnyo ku nkolagana yaffe n'obwakabaka bwa Buganda nga tutumbula emirimu Ssaabasajja Kabaka gy'atandiseewo n'egyaga
okuteekawo eddwaliro kikulu kubanga omuntu agudde kabenje alina okutaasibwa. Naye olw'okulungamya kwo tugenda kusesira ddene nnyo ku nneeyisa bya Bannayuganda ku nguudo, mu ndowooza zaabwe ne mu ngeri endala nga mu nteekateeka eyagaziye yasuuliddwa Road Safety Program gye tugenda okutambuza emyaka 10 egiddako. Essira tugenda kulissa nnyo ku nneeyisa era nga twataddewo ekitongole kiramba mu CBS ekikulirwa Special Projects Manager nga ye mwami Samson Bill Nyatia, nga abo bakumakya paka lwaggulo mwezi okusooka paka December balowooza ku nsonga ya Road Safety.
Bilisi Lugalambi ku lwa Centenary Bank ategeezezza nti mu myaka esatu egiddako Centenary Bank ya kwongera ensimbi zeeteeka mu nteekateeka ey'okulwanyisa obubenje mu Kalisoliso ddiina ngeteka mwensimbi zili mbuka debisato no musobyo
ngava sentina retunyumira nyo kubeda wano okuvanga bili kumina mkaga nde nakiriza da elane sentina renekiriza chituja kutambula ne CBS ne kaliso liso program era tubadde tuzenga bwe tukola ku magoba tuongera ate okubeera nga tuongera obuvumu mu kintu kino eky'omuwendo ky'okutaakiriza obulamu enkozi era tusuubi basanyufu nnyo okulaba nti ate programu eno ate egaziye ate neleeta omulamwa ogw'amaanyi ennyo ogw'okuyigiriza abantu okubeera nti kino balina okwekemba ku nguudo zaffe naffe tujja kwenyigirizaamu nnyo nga tukozesa emikutu gyaffe egya buliwo era ffe tugamba nti mutuyite
Senyonga Ibrahim kula senkuru wa MTN Uganda Sylvia Mlinge agami enti enkolagana ya MTN nobwa kabaka ya kuongera okuwa abantu ba kabaka esuubi n'okubajja mu bwavu Dr. Chris Sandy Tumuhaise akulira eddwaliro lye Nkozi agambye nti obubenje bukyali bungi ku lukuuto lw'e Masaka naye n'awera nti bakya bwakukendeera gye bujja.
We have so far constructed the ground floor and we are on the slab and we suppose that the amount of money that we are going to receive shall be able to complete the slab and then we go to the level that will follow. We are getting technical support from Rotarian headed by Rotarian Wilson St. Kwanawa and the team, all the technical aspects of the project at no cost from the Rotarian.